Simba. The Batman in na timba. On time like a ding dong. Zungusha na zungusha tina kumaringo. Oh my girl, I'm going for you. Ukiwasha when you wash it. Naipitisha ipoke kwa juu.
Team. Sani taachaje kumposi kwenye simu. Mapenzi anayonipa lazima ni muheshimu. Amenikolea mtoto langi nyope ya kikolea. Tulipendana tangu chekechea. Kwake nimeiva nimelea. Nimenasa kwake kama sumanku. Navokuwa naye yani pacho pacho. Navokuwa naye yani pacho pacho. Ana vichocho viduchu vya kunipa uchu. Namfananisha na mtoto Zuchu. Misa kitandani tupo tupu. Mixa kulishana supu supu. Mixa kulishana supu supu.
Ipoke.